DM Records.
Ranky.
Doggy nigga.
What's up? Ukezoka tunapanda. Hey. Ukezoka tunaganda. Hey. Ukeyaza tunawinda. Hey. Ukezepa tunalinda. Hey. Aponda mal. Ponda 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 mal. Toke roll na mandinga za baba, aiho. Toke yenda kushiba kwa mama, aiho. Tunapiga metonge kwa sana, aiho. Tunapiga na para sana, aiho. Naposhika kishimba, ninaishi kizimba. Bodyguard wa chumba, nimetonge na romba. Nafonga gaba, na miliki toto na nywe shaba. Wote watote na gawa tapa, baka watoto wanite papa. Ukeshoka tunapanda. Hey, hey. Okay, sasa tunaganda. Hey, hey. Okay, yaza tunawinda. Hey, hey. Okay, sepa tunalinda. Hey, naponda mal. Ponda 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 mal.
Ponda mali relaxing for the money. Higa yo miela tuta spend pande flani. Tagged up kila dili kwangu smart ena. Stand up ya kibidi ustedi utata. Faster, eka cash kwenye safe chap. Hustler, never hate when they save. Do, ela ikiwa mbona fulu. Wangapi ya meibiwa akta wakiwa kwenye kulu. Done. Damage, mina kiu kaukami. Sote tuna view ila view yangu body. Ponda ponda wanyooshe kama konda. Shika list sasa order na ukitaka vuka boda. Sikosi cash kwenye mkoba yo ni older. Siezi kwenda rest kwenye vest kama zoba. Miaka inasogea swear to God I'm getting older. Kama Gary piga gear tuko rally dagi woma. Full tanki kabla club twende banki. Vuruga vuruga hadi account yende empty. Paki tu popote piga mechi ndani ya tenti. Kama utaki chupa acti kama usleki shika denti.
Ukezoka tunabanda. Hey, hey. Ukezoka tunaganda. Hey, hey. Ukeyaza tunawinda. Hey, hey. Ukisepa tunalinda. Hey. Aponda mal. Ponda 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 mal.
Still on the bed.